bukede bukede kuma jabanga wakarwa zinange bwakeseza donda kuma nganawe bomu manyi byonna ebuyiza bambi choli musaba donda gemola abanyolo nabatolo sako nabaganda fenna twesiga kimudonda katonda kawabera abasamize yonna bambi tata bikwasa kimudonda gwe waliwo benna wulira nateyo gyempitira nti noyo abasabira nyole katonda byonna bibye olabaya nokolayo mwaba abanyera waliwo be watonda munsi yotunda naye nga yabasobako okugitegeera banaffe batusumbuye abantu abo walukaggwa omulimu gw'okoze ngusiimye okuva luli kasozi lwe yazaawa nange nensowoddeyo nzizo okuyimba sizzenze kulwanyisa gundi entalo ssaako n'amalongo gammwe byetegekedde baana ba maama ndese kakalo omukozesaako n'omukozesa bananga abantu bali baluvu ku baavu ku luno byansobedde munzize kulopa bwe batyo munange bansobera abantu abo tebalina kisa eri baganda baabwe baagalanga buli kiseera omwegayirira ng'omuyita taata n'ebitalimu banyumirwa nnyonnyo ng'omugagga baamala okulya kw'omukozi otekubukunkumuka baagalanga buli kaseera obere mulamu olulwala munanga tekawo mupya mweddeko 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 alaba omugagga walaga kuba kimanyi bwamukolera oyo yasasula nisisinkanye enkumu kubakeera mbutitinga newaka badaga n'essukaali nenga bwakunyumiza omulimu kwakeera nga n'olumu bakubwa n'essiraapu omukozi n'addaaga omukozi n'ayaayaana omugagga kanyanga gwakweraganga bakazi n'abawasezi mmotoka n'azigula ng'omukozi akanyanga gwakwewolanga n'atuuka osusulwa n'obusente obwamusuubizwa nga mutuufu ddala tebijja ng'amabanja gabumalawo bw'ati atunula minwe ate nga butuuse na leeti nnyo bayina n'akakodyo ng'emyezi obanja munaana akuwa ebiri era asobola okufuga bw'ayagala ekyo nakyo kiryawo kika ky'abagagga kandeeta omulala owange lindako sobera abantu abo tebalina kisa eri baganda baabwe baagalanga buli kiseera omwegayirira ng'omuyita taata n'ebitalimu banyumirwa nnyonnyo ng'omugagga baamala okulya kw'omukozi otekubukunkumuka baagalanga buli kaseera obere mulamu olulwala munanga tekawo mupya mweddeko 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 bwe batyo munange bansobera abantu abo tebalina kisa eri baganda baabwe baagalanga buli kiseera omwegayirira ng'omuyita taata n'ebitalimu banyumirwa nnyonnyo ng'omugagga baamala okulya kw'omukozi otekubukunkumuka baagalanga buli kaseera obere mulamu olulwala munanga tekawo mupya mweddeko 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 nzomanya kyokulera emikono kyannemabuto nakuzibwa kimanyi okukola lyeddembe bwendo nga ndagirirwa omulimu ewakasigazi mulimira muwogo ne kasoliwe munoowo nakeera ku nkya saagiganya kugwokulima nga ndi waka wakasigazi wabula abaalirwana be nnasanga yeewuwe baŋŋamba omugagga bw'atagendeka saabifaako tandise kupakasa era amasasula wama tuteeseza makungula bwatya butya be nalimawo ebyakula yampa n'akabuzi olw'okunebaza naŋŋamba akalye naye akaliba kange bw'omala okkabaaga nkeetaaga lwalirwa mukaaga lw'eggulogulo nga poliisi munnange neetaaga n'akaliba k'embuzi kalyeri ke nnabaaga bw'omugagga munnanga mpaabidde owange tugendeyo bitebye omugagga bw'omumalidde embuzi ze bantuusa munnoowo nga basiba era nnasulamu omugagga yajenkeera twogera ku nsonga z'okunsiba ayaŋŋamba tommanja tuuka mirembe abagagga ekituufu mwefuula sikubanja tommanja tuuka mirembe mukama wange ndeseruddawa sikubanja tommanja tuuka mirembe n'akabuzi jjukirayeko akampa sikubanja tommanja tuuka mirembe abavubuka balye wange nga basula sikubanja tommanja tuuka mirembe wajira okufunirayo ka transporti sikubanja tommanja tuuka mirembe.